jota mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare sappo e jeego lewru juin hitande 2016 jeena yamde sokirdu studio tamani miɗe tawa e les maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. Sakirabo on compétite wiide wattu jooni laamo kañe guɓe murtuɗo gonɗe saaha leydi meɗen ndi ɓe parmi e pamri dow talkuru wotru hono kaldal e kawral ngal hannde jokki tirede leydi meɗen ndi caggal ko batu jeenoɓo hono fedde hannde jokkitade kaldal e kawral ngal waɗi le leydi meɗen ndi so timmile nokku o. Ɗumke annde ɗum woni honjotoɓe wakkati joni annduɓe noon ɗiɗo golleji gorriɓe kolliti wiide ɓe cikkiti kasen so golleji ɗi jeehi yeeso foti daña toɓɓe kasen mataɗe kanɗe cagguinde kaldal e kawral ngal. Walde nations unies nde le ñalawma koyeɓe kani ƴewtade hono kabaru Mali worri le majjum kanko ɗon hoorejo leydi Niger ndi o noddirta Mamadou Youssoufou o noddi wakkati joni leyɗele ɗe fo wiide ɓen tinno balla Mali honno kabaru jaam e deƴere walda le nokku ono. Ko ɓami fa korka naati wattu joni o hollitinde wi tan kilo tew iɗum yahata iɗum ɓeydo le leydi ndi ɓe kolliti wiɗo Bamako ɗo hono ko kilo wonno sotte temedde ko ɗum yeehi fa temedde joyi wakkati joni o le nokkule ɗe. Laamo e hoore muɗum holliti wi so ni buuseɓe jippinayi coggu tewuji ɗi tan ɓe ɗalla balligu maɓɓe o fa yetti hono biƴƴe cotteɗe leydi ndi ɗuɓe kolliti ɗuɓe joppon biƴƴe ɗe naɓe caggal leydi meɗen ndi. Sakiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hannde ndi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiɗno kaldal e kawral ngal worri le leydi meɗen ndi wakkati joni o guɓe murtuɗe gonɗele saaha leydi meɗen ndi kañe laamuɓe pamri honno laamu hakkundejo hani joƴƴinirede le saaha leydi meɗen ndi le majjuɓe tongguile hen dewtere. Wattu joni o seema kañe plateforme fo kolliti wiide wakkati joni e milno milo foti fo golleji ɗi jaara yeeso ƴeeyel hono kaldal e kawral ngal hani teɓirede ko yaawi le leydi meɗen ndi fa keeɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Ngal darwal ngal gouvernement o e guɓe kaptoje ɗe gaɗi yo dow kabaru joƴingol laamu hakkundejo e keƴaɓe laamu e gollirɗe furoba ɗe e kañe golleji makko ɗi. Kabaru joƴingol laamu hakkundejo o laatike noon sababu hadde golleji fedde jokkitagol ɓurɗo anditirede CSA nde. Guɓe sema e plateforme kolliti noon wiide golleji makko ɗi yaata caggal joƴingol laamu hakkundejo. Ɓe kolliti ɗum wiide kabaru sariyaji e laamu jiɗi noon nawtorade ɗi mbawanta ɗiɗo tiɗallaji kertaɗi ɗi. Talatare nde woni ko kawral waɗi dow talkulu sariya ndu. Joƴingol laamu hakkundejo o sartama hakkunde go'o lewru juillet e noga joyi lewru août hikka. Ngol waɗata ɗum les raison ngaji joyi sahan ɗi fof. Fedde nde ka dardi signinɓe ɓe fof yo jettina aadi maɓɓe salla golleji ɗi ana kuncane hoore gilla joni. Guɓe kaptoje ɗe kay kolliti kuyam mum en eɓe miila wiide ngal ɗo kawral ngal sambinan potal yimɓele banggal golleji talkuru jam e deƴere ndu. Ñalaɗe kawtal ngaɗowal ley ko warata ko martinde kumpa caggal joni.
Hono ko wiya fa guɓe murtuɗen jiide laamu o wakkati joni hollitamen ngal ɗo jiidal ngal heɓay latade ka andaka fu ndeɓe kani yiidude kasen. Wakkati joni o honjoto woɓɓe kolliti wiide hono kaldal e kawral ngal hani yarde yeeso ɓe cikkiti wakkati joni o fati ɗum tanna koyeɗe saabi de ana wawi tawede le ko warata ko hono baale politique fa yettoyo baale haala nane goɗɗe kasen le leydi meɗen ndi jaltina le hen koyɗe mumen. Le majjuduɓe mbi so hakkillaka tan le ko warata ko dañan ko saggi le kaldal e kawral ngal. Keɗe kanko maître Abdourahmane Touro yo avocat le leydi meɗen ɗo janggino jande dow to wuurado ko haali dow hen to foccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Miɗen miila wiide en kana yawande ɗum sanne saabi hawrude dow gotum wona sifa hono ni baale politique ɗe e kañi haalanene en gottan ñingude golleji ɗi wona noon feyi. Ndenno taƴoren wiide kay dañan sefiɓe on dulla feyi wiide fay ɓoyal jaati wonkoɓe signini noon ka ɗum lataki feyi. Nde ɗo darande ɗum min doman fa ɓe faccintina ko hawra dow mum ko nden min mbawan dillanade saabi koɓe signini ko ittamali talkuru jam e deƴere ndu. Yimɓele hewɓe huncanani ɗum hoore saabi ɗum famminaki feyi yiide laamu o e guɓe ɗe tan ndenta feccude golleji hakkunde maɓɓe tawane ɓiɓe leydi ndi andana ɓe anda ɗum yimɓele guɓe ɗe. Bangue goɗɗo ɗum ɓe jeddi nugal sariyaji ɗi minen e koye men woti.
Sakiraɓe jeenayi yamde heeɓi silimaji joyi silimaji nayyi dow studio tamani oɗon mbawi nelkede miijoji mawɗo hello amen bemal ande ngal mi noddirta phase Facebook ngal. Kanko ɗum woni keƴaɗo walde nations unies nde hollitawen ñalawma hannde omo hani ƴewtade hono golleji ministrement worri le leydi meɗen ndi le majjum kanko hoorejo gouvernement o ɗon Modibo Keita hollitawede omo toon wakkati joni o yiida yimɓele hewɓe toon hono golleji ministrement ɗi gorri le leydi meɗen ndi caggal muɗum ɗuɓe kaltidan le hono guɓe afrique ɗe kani yajinirede le leydi meɗen ndi. Ɓe kolliti wiide kanko hoorejo leydi Niger moɓe noddirta Mouhamadou Issoufou o ko wonno to pari to ko wakkati joni o waɗi noddago fewde e leydi France ndi tinno yaltina ley hen ɗati fa hannde haɓa e jiyadin koɓe tiagal ko bonanda e di Boko Haram gadi fewde e mabbe do on nokku mabbe no dirtedo boso do on leleedi Niger ndi faande kanko horejo leedi Niger ndi o holli TV de France en hani wadde no watta fuddiya yalla laamu moli an tawe le mali fo e mangal modu fa yotto yotto kidal to kanko Mohamadou Youssouf o wi honno minisma worino do han yewtede no jam e deedre walda leedi ndi kede ko halido hen do faccitaango Mohamadou Sama Seku.
C'est vrai qu'il y a eu ces accords de paix.
Gonga ja signugol wadam hakunde laamu mali o kanye gube jogide kaborde de ka golleji mo an taadi sanne dida laaji ana keewi gondi le hen gube gonde le sahal gal be jaati kolle anni lobbo no golleji di ngasirta fa jam hebe le nokkuje de wawtu joni o ana haani wadde no watte fu yalla laamu an tawe le mali fu e mangal mudum e tokkidal do balle deedo ndaara hono gatta fa de fuude tawde e laamu mali o tokkidal do minisma no golle mabbe o worri ana haani yewtede danya ko woyli sa le golleji mabbe tinobe ndarano fa denaga wadde le nokkuje de fu mi tewtan e president France o woni François Hollande wadde ko wayi fu fa o walla leedi ndi do anniyaaji mudum
a toutes ces initiatives.
Sekirabon alan hakki yo dum Ousmane Niali Bouli non holitindi wiide wakkati joni o dum wonono ko lewru korkandu fuddi leedi meden di ko be koliti wiide cioggu kilo tewdum yahata idum ngabba yaade sabide saaji ko wonno sotteddo temene ko dum yehi fa temede joni nyaloma hande no yimbele dum wonono nyamobe fa yotto robel njohobe le lumoydi fu be koliti metti mabbe le dido golleji marobe dabaji be koliti wir saaji do mali do dum won nokku duretedo jaati ko wala en nokko kede kanko no dirtedo Modibo Ba o yo gollo do won kabar dabaji le leedi meden di ko do hen
aujourd'hui Netherlands ne sait pas
ndungu o fudali tafon nemuka dabaji gondi leledi mali di dingana di ambos di fuf ana poji joni di mbawataga hirsede wakati joni o leedi mali di wala nokku do hudo kacco hebente dabaji di sabi sa fuf tagal ndungu o yite buddo andirede fede brus nangal ladde de fuf kambare dum dabaji chapande jeegom le temdere fuf ciogate yade guinée ma cote d'ivoire tagal dum woni ko min gartita di der bamako yeyude di sabi tawan di fuf di payi den di mbawi hirsede dum fu yata tagal al musaddaji so wona ni fuf yodi ambos di non idun yafa kabaru sa bijjede an tiri cioggu wala fuf ko mi ngadali sala aliment betay o ana wadane subvention ka min kebali hikka cioggu ton goto bijje ngabbi fa ujuna chapande tati e ujunaaji didi dun yo sifa ration nagge goto dido sifaaji di fuf ngatta so te o tida cioggu
honno cioggule tewol di gori e tidir leledi meden di wakkar jona laamo holli tiwir baman le hen dati jawa yalla hono cioggudi kan jipirade dum won talata jabbi nonde be ngidi e marobe dabaji be fa yotto e buse be wakkar jona be kolliti wir hono balli gujidi be ngatta kabaru bankeji fewde e buse be so ni tew tew o cioggu mudum jipaki tan be ngaran be dala balli go tiagal mudum dum be bi hono bidde de jaltintaake tiagal leedi meden di fu so cioggu tew o jipaki tan bidde de joppete jaltine tiagal leedi ndi kede kanko no dirte do Modibo Keita gollo sudu ministre kumnino kabaru jangudi le leedi meden di ko haali do hen
avant le mois de carême les prix étaient observés
fodde lewru korkandu cioguji di an wonno hono yamira hakunde lam o e busebe de lewru korka fuddi woni ko cioguji di ngabbi gouvernement o famal dum ka fey do e asawere nde so busebe jottinali aadi mabbe di gouvernement o fuddiran dannude ballaji fawde mabbe min darran banko dum fiide dabare no nyamandeji amedi hewtete min dawrandu no bijje leedi ndi njeyete tiagal leedi min ngottan jaati lugude magasin ngaji ministre o wihi dum o yamira yo somo ya tiagal leedi ndi warde hewti ko wodi joni ko hejata yimbe yo wajibe amen huncande dum hore so dido dabareje fuf nafali den woni ko min puddata wadde jukkoje hono no dum yamira le sariani
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe jurne den jaylo non ne les raisons ngaji den pukiran do sigaso do be kolliti ton du ina lewru korkandu naati wakkati jono cioggu kulle de fana gondi e ngabude ton be bi dum won jaba ko wonno sottede ton sa jewi kilo fu chapande jobe bi yehi fa chapande jegole lumoji goddi dum yehi fa chapande jeddi wakkati jono hono pom de terre ko wonno sottede ton kilo fu chapande jegom dum yehi temedere cefa jangal mudu be kolliti di kilo te ko wonno sottede ton temed nay chapande nay dum yehi wakkati jono fa temed joyi chapande jegol cefa ko bay tambe kolliti wiide dum wono neban tigaji fa yotto chondi farane e cendu sukkoro kanye e maro e sukkoro wurute ngardan fa do segudo ko yaata tonu chapantati e joyi be kolliti wiide nyamduji dum hokka hore yimbele meden nyongiti biube le saha leedi ndi gombe to seguto wakkati jono ngabbe o do golle dum suudu ministre humnino kabar himme e yurmede e moddintide saha leedi meden se wudu te ngardam fa do kuccala do be koliti do ko yaati yimbe el tem der kany iwrile bale halana ne fa yotto yimbe el gotna be kany yimbe el gollobe golleji goddi to kuccal to kambe gonde tuttindirde hakkilaji wakkat jono projet ngaji fa yotto heddi dibe kani wadde ton yalla yidu wer an wadle lam kuccala o fu e mangal mudu le majju yoga hala yidu fu jowi ko wakkat jono yirwer kande wadde bangal cellal jande kany e nyamde fa hara fa yotto no kasaraji kebite no wattu wonde e waylitirade bi se wurute garanti minirem fa do kuli korodobe kolitiwi dum non suud sar wusinu no dotta protection civile ndu holli tawe yimbe le pompier be le hitan le lewru anka mehndu be bi ko yaata yimbe le joyom kanye keddile kasaraji ko yaata yimbe le chapan en jaddom en nayom dulbe ngoni hono barmo le dido kasaraji yoga kasaraji di furdu le lawi di kebete non be kolitiri wide ka be bi dum e tayru fusa jeewu ndudo lewru ndu samti dum won lewru avril jabbi non ndu sabide kasaraji ngaton di ko yaata yimbe le won chapan en jenom en jenom be ngon di do kasaraji kewti ton sekirab do katte nyalom hande kabaru jume de dimi jotu on sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir on do e sedde yowtere meden de ana wodi